Turimwumva na radio ijwi ry'Amerika hevugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika muyikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nkore muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba ubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu mu kiganiro muri Isanga cyo kwa kabiri umunsi twageneye abagore n'abakobwa. Dukomeje rero kubatumirira abagore n'abakobwa, ariko turanifuza ko mwarushaho kudufasha gushishikariza abagore, abakobwa, abigeme, abamama aho bari hose kujya bitabira ikiganiro. Twari tumaze iminsi tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye, ari abashinze amasosiyete, abafite imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana. Uyu munsi bwo turajya muri siporo. Ntabatindiye rero cyangwa se ngo mbicishe amatsiko, ni siporo ya karate. Uyu munsi ndi kumwe n'umukarateka, reka ntabatindiye tubanze tumwakire muri studio z'ijwi rya Amerika, Madame Ingabire Gashagaza Solange. Uraho neza, urakomeye?
Muraho.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze
cyane. Ngushimiye umwanya wemeye guha abakunzi b'ijwi rya Amerika na radio ijwi rya Amerika ubwayo, nkagira ngo muri make banze wibwire abatwumva.
Murakoze. Amazina yanjye banyita Ingabire Gashagaza Solange. Ejo tukize mu rya Gashagaza. Aba ndi umukaratika, maze imyaka 12 nkina. Mfite umukandara w'umukara. Nkaba ndi umubyeyi wubatse, mfite abana batatu. Nkaba nkina karate nk'umwuga. Natangiye gukina karate ndi mu wa mbere secondaire. Nkaba mfite club y'abana yitwa Victory Karate Academy. Nkaba ndi na coach wa national y'u Rwanda mu bagore muri komite mu kurwana.
Ndumva ari byinshi ubasha gukora. Ubwo se ubihuza ute no kuba umubyeyi uri mu rugo, uri mu kazi hirya no hino, ukuntu ari byinshi ubifatanya gute?
Ibintu byose rero bijya ni ukwiha umurongo. Mbona ahubwo nibyo bimfasha, kuko umukurira urumva ndabyara, narangiza umwana yamara gukura, wakunda umuntu aba yumviye, natangira siporo zoroshye. Ubwo nyuma imbaraga zagarutse, nkakora nkasubira muri siporo za kompetisiyo. Ubwo urumva mbibonera umwanya kubera gukunda siporo, gukunda ikintu, umwanya ntabwo wabura.
Yego, uvuze ko wayitangiye karate uri mu ishuri, ni gute wagiyemo, ninde wayigukundishije, byagenze gute?
Urumva natangiye twakunda umwana agera mu ishuri muri secondaire mu wa mbere. Ubwo ndeba ko undi mukino nshobora gukina, ndavuga ati kenyine karate, abana tuse karate nagukina abakobwa, ndabandika ngerageze ndebe ko karate yazangirira akamaro. Ubwo mu gihe kuko mu munsi wa mbere ndi nakinnye, nagiye nambaye ikabutura, abantu bati se noneho wowe ibintu uri gukora nuramukuyimenye ntago bizuzamenya karate uri umukobwa ndanje nshiramo akabaraga ndavuga kuko uko ugenda ikina nikuyikunda ndabwira ati ibi bintu rero ndikunda gusa ngomba kubimenya biza kurangira n'ubundi nimenye nkomeje ndapfushinga ndakomeza ndakina mpura na coach arambwira ati abakobwa bagira amahirwe menshi ariko nawe ugomba kuyakoresha ibyo rero nibyo byanteye akabaraga ndavuga nti ika nkomeze ngira amahirwe yanjye nyabyaza umusaruro ko n'umwana w'umukobwa agenda akura rero ngeze mu wa gatandatu barambwira ati none ubu nizere ko ugiye kureka karate ndavuga nti reka ariko ntabwo nayireka
nari bande babikubwira
abana b'abakobwa baba bageze mu gihe cyanjye ubwo noneho ndavuga ntabwo nshobora kubireka ahubwo niho ndi kubikunda ngo bituma komeza noneho urumva nkiri muri secondaire ngira amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ngo ni ibintu birashoboka ubwo niho byatangiriye mvuga ati ngomba kugira imbaraga ndakomeza kugeza ubwo yenda nabanje gushaka ndashaka hagati kurangiza secondaire abantu tuzakomeza ukine karatubara na byayi ndavuga ni yego ubwo rero mbona birakunze na nyuma yo kubyara nsubira muri kompetisiyo nkajya nkora imyitozo nk'ibisanzwe mbona bya bintu byavamo ahubwo ni na byiza n'umukino umuntu akunda kuko iyo wabikoze wanababyaye duhiye abantu baranyitiranya ntabwo baba bazi ko mbyaye gatatu nibyo rukuntu nyine siporo
mu bintu byose umuntu akora hari igihe ahura n'urucantege ariko wabirenzeho urakomeza turaza gukomeza rero tubiganireho muri ikiganiro dufite turacyafite akanya hari n'umubyeyi nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ufite umwana muri karate nagira ngo nawe atuganirire ni madame Safina Mukagatete uranyumva ikaze ku ijwi ry'Amerika nyina wakoze kudushakira aka kanya nk'umuntu ufite umwana muri iyo club ya Solange wowe wabitekereje ute kugira ngo ujyaneyo umwana cyangwa se abana bawe sinzi abo ufitemo uko bangana ni iki gute wabitekereje
murakoze cyane kugira ngo uko natekereje ukuntu igitekerezo cyaje mu busanzwe nkunda abana bakora siporo ntabwo nkunda umwana wicaye udafite disipurine akora kugira ngo byibura n'igitana zamuteze imbere ngo abe umuporofesiyoneri ariko byibura bizanamufashe mu buryo bwo kwita ku mubiri we siporo buriya ishobora gufasha umwana mu buryo bw'imikurire siporo ishobora kumufasha mu buryo bw'imikorere y'ubwonko n'ingingo ze mu by'ukuri ahanini nabanje gutekereza ku by'ubuzima bwa buri munsi by'umwana ariko by'umwihariko ku byerekeranye na karate buriya ntabwo njye nigeze ngira amahirwe yo gukinaho karate na rimwe ahubwo nabanye n'abantu bayikinnye hanyuma ubusanzwe uko tuzi karate tuba twumva ari umuntu wagira amahane tuba twumva ari umuntu wakubita abantu ariko bo twagiye tubana ku mashuri aho narindi cyangwa no mu buzima busanzwe abakarateka tuziranye ubona ko ari abantu bafite disipurine kandi mu by'ukuri bakoresha ingingo z'umubiri wabo bakoresha ubwonko bwabo narayikunze narayifanije disipurine bari bafitemo hanyuma noneho n'umukobwa wanjye mfitemo umwana umwe yego kuko hari ubuzima bwiza abana ufitemo mfite abana batatu ariko buri wese yahisemo disipurine yumva ashaka hari gukina basket hari n'undi ukora umuziki ariko uyu mukobwa wanjye mutoya we namufashije kujya muri karate kuko nawe nabonaga akunda kubireba nkabona ashaka no kubyigana ndangije nibashimye ko yajya gukora karate hanyuma madamu Ingabire Solange nawe nari muzi nkabona iramufashije akunda uko yitwara muri sosiyete arimo ariko by'umwihariko n'ishuri Victory Karate Academy nabonaga irimo irafasha n'abana no mu minsi isanzwe abana bajyayo bakibirwana n'umuntu w'umumama mbona nizeye hanyuma bakanahavana n'ubumenyi bakahavana n'izo zinashyite zizi bakoraga nuko nanjye mpitamo kumukunda umukobwa wanjye kugira ngo amufashe muri ibyo byose.
Yego. Yego turakomeza tubiganireho, reka nyabikire ku murongo wa telefone, hari abakunzi b'ijwi ry'Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se gutanga igitekerezo. Tubanze twakire Dave Vianney Bugingo. Uranyumva?
Yego ndabumva.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika, urahagana he?
Murakoze cyane, ndi Kigali mu Rwanda. Ego mbere na mbere mu
musomyi ndaba arumva.
Ego akabazo kanjye nabaye nk'umuntu utfungura ubukizwe ko nari bimaze gusa nk'ubimenyera muri iyi minsi ko n'abantu b'igitsina gore basigaye bitabiriye umukino, ariko nagize akabazo nashaka kumubaza kihariye.
Mubaze rwose.
Sinzi niba ari kunyumva nawe.
Arakumva.
Nubwo nigeze gusa nk'ubaho byize gato, ariko nakomeje gukurikirana ikiganiro mwagiranaga. Nashaka kumumumbarize eske umugabo bashakanye yakiriye gute, kuko yakubwiye yuko yashatse ari muri uyu muri siporo ya karate. Umugabo bashakanye yabyakiriye gute kuba agiye gushakana n'umukarateka? Eske umugabo we yarasanzwe nawe ari umukarateka? Ko aho ntabwo ntakurikiye neza, ndumva yaza kuwadusobanuriraho. Hanyuma akandi kabazo ka kabiri, eske muri sosiyete yabagamo, kuko urumva deja yaje gushaka yari amaze kuba umukarateka deja, muri sosiyete yabagamo babyakiraga gute kumva ko umukobwa ari umukarateka, kuba yagera no ku rwego nk'urwo twumvise agezeho za
umukandarakoze
muri make nuotoza nashaka kumubaza cyane cyane uburyo umugabo we yabyakiriye gushaka umukarateka.
Reka nzenze tumubaze Solange, wumvise ibibazo bya Dave, umugabo wawe ntibyamuteye ubwoba?
Murakoze. Umugabo wanjye ntabwo ari umukarateka, ariko akora siporo, yakoraga siporo ya vore. Ubwo rero umukunshaka yari abizi ko nkina, ariko ntabwo byamubayeho nk'ikibazo, ariko ahubwo yarabyishimiraga kubera ko gukina kwanjye kwatumye nabyo biva mu byankundira, kubera ko yambwira ati karate kagira disipurine, wowe turi kumwe nta kibazo mbona. Ubwo rero ahubwo byampaye nko kuba nibyo byamumotije kugira motivasiyo yabyo, kubera ko nubwo mu kumenyana niho ahubwo natangiye gukina nka karate, mfite ibikoresho byose, mfite iyi resipirasiyo ihagije kubera we. Rero ntabwo yigeze abigiraho ikibazo, kandi yanshatse azi neza ko ndi umukarate. Niyo mpamvu nakomeje gukina nyuma yo kubyara.
Yibazaga niba uko abandi bagufataga wigeze kubivugaho, ushobora kubivuga muri make?
Muri sosiyete yo ku ishuri urumva nigeze ibibazo ntabwo byahura. Ubu hari umuntu ushaka kubwira ati se wowe ukina gutyo uzabona umugabo, umuntu ukobwa ukina karate uzabona umugabo, nanjye nkumva ni ibintu ariko nari kumva neza, kuko umuntu twajyaga gukundana muri secondaire nawe umbwira agakiriro nyina karate undeke akakubwira nta kibazo, ugenda akakubwira ngo yego ndetse ngo ntuzankubita, ubwo rero sinagukubita dutuye kuko aribyo mba nabikunze. Ubwo gahoro gahoro ugenda umenyana n'umuntu, ahubwo nka nyuma yenda muri abo mwatandukanye tukagenda avuga ati ntabwo nari nzi nyine ko abakarasi bagira disipurine yo ku rwego rwo hejuru, numvaga gukundana nawe tuzajya duhora mu ntambara, ahubwo birangira abikundira ko wenda ukina kandi ufite n'ikinyabupfura. Ntabwo bijya bihurira rero n'amahane nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo uko narushijeho gukina nuko natangiye ahubwo ngira amahane niko yose yagendaga ashira, kuko gutekereza ati nindwana bakabimenya bazanyirukana, nibanyirukana ibi bintu nkunze gutya, kuko ikina karate urabikunda ukumva mu mubiri n'amaraso
byose biratembera.
Ubwo rero ibyo kugira amahane, ibyo kuhagira intonganya biragenda, abantu barabyibaza ariko ndumva ntawigeze agenda kubera ko nyine ndabwo ntiyabashije kunyegera, ariko uwo nabashije gusobanurira neza ko tugomba gukundana ariko nyine we yarabyumvise. Ikete nayo ubwo yagendaga igihe ibibazo bitandukanye, ariko ntabwo byanyafikse cyane. kumva ari ibintu umuntu yakwibaza ariko ibi birimo nta kibazo na kimwe wateze.
Yego, yereka twakire ku murongo wa telefoni na Nsabimana Daniel. Daniel uranyu uwiriwe
niriwe neza
uri hehe?
Nibisanzwe nterere Nyamasheke Ruharambuga mu Burengero bwa Sitasi.
Yego, akabazo cyangwa igitekerezo?
Ya ndagira ngo mumbarize Soranje, mu by'ukuri tubona abakina football abahanzi bakora umwuga wabo bahisemo tukabona urabinjiriza mu buryo bugaragara. Ese na karate na karate yaba yinjiza yaba yinjiza amafaranga ku muntu uyikora? Ikindi muza kumumbariza
arakunzerega mubase mwibarize.
Ndagira ngo mwibarize ikindi kibazo cyangiraho amasiko. Ese ko tubona abantu bakina karate mu by'ukuri tubona nyine ari abantu baba bari aho se bagira aho bahurira bagira koperative, nabyita koperative cyangwa impuzamashyirahamwe yacu badusobanurira batumara amatsiko y'uburyo ibyo bita. Murakoze cyane.
Yee, urakoze cyane Daniel. Solange musubize.
Murakoze. Karate ni umukino wa gutunga nk'umwuga cyane cyane muri iyi minsi, ariko ntabwo ari nk'ubuvuga ngo wakina football turabizi ko ari umukino utunze abantu cyane. Ariko noneho nkanjye ubwanjye irantunze kuko mfite akazi ko gutoza siporo gatandukanye n'uko n'ibyo nize, ahubwo ari ukubera ibyo nakoze iyo karate nakinnye ikamesha imidari ku rwego rwa Afurika. Ubwo rero mu kigo cy'amashuri mpazamo karate kubera ko nyine ubwo bampemba kandi bampemba umushahara mwiza, akaza ni akademi y'abana mfite i Nyamirambo nayo umwana uyijemo hari ibyo asabwa kandi nabyo kubera ubwinshi bw'abantu uko bagenda baza nabyo byagutunga, hakaza no kuba ukina muri nasiyonari gukina mu ikipe y'igihugu nabwo iyo twagiyemo hari akantu batugenera si ku rwego rushimishije ariko aho bigeze aha byagutunga biri kugenda bizamuka abantu bayumva ko ari umukino wa discipline byagutunga.
Hanyuma se hari ahantu muhurira nk'abakarateka
asosiyasiyo ariko dufite sitire zitandukanye, ariko dufite federasiyo yitwa Ferwaka ikorera i Kigali graduate irafashwa na minisiteri za siporo iremewe muri siporo za olympique na komite olympique yo mu Rwanda iradufasha. Ubwo rero tugira amakompetisiyo, tugira amahugurwa y'abasifuzi n'ay'abatoza, tugira aho duhurira n'ejo bundi tuvuye muri kompetisiyo y'abana muri weekend kompetisiyo y'abana yateguwe na federasiyo y'igihugu y'abana batoya yo kureba impano zizamuka mu kwezi gushize. Muri uku kwezi nabwo dufite amahugurwa y'abakoci n'abasifuzi, dufite aho dukorera yatwegera no ku mbuga nkoranyambaga turiho.
Reka noneho tubaze na madame Safina, tumaze akanya tuvuga kuri iyi siporo, nawe wavuze ko hari utagize amahirwe yo kuyijyamo, wabonye abana bawe, umwana wawe washyizemo, wabonye hari ikintu byahinduye mu bijyanye na discipline?
Yego, nabonye rwose umwana mbere navuga ngo yari afite discipline iri hasi, oya yari afite discipline mu by'ukuri, ariko amaze no kugera no mu ihuriro ry'abandi bana bo bakinana bo bakorana iyo mikino ngororamubiri ya karate ndetse nari ngiye kuvuga, ubona ko hari icyahindutse, ubona ko yubaha abandi bana, urumva akinana n'abana bo mu byiciro bitandukanye, abakorana n'abana bo mu byiciro bitandukanye, ariko usanga buri wese ubona ko ari uko amufata, ntabwo ari ukugenda ahutaza abana ngo nuko wenda hari ibyo yamenye, oya ntabwo ari ukugenda ahitana ibyo abonye byose ngo ubone ko ari gukorera imyitozo ku byo yamenye, ikindi kandi noneho ni uburyo ashobora kubwirwa na n'umutoza we batarinze no kwegerana akamuhamagara kuri telefone akamubwira ati witoze ibi witoze biriya mu gihe ibisanzwe byo mu kwishuri bisanzwe usanga noneho ahubwo umuntu amuhagaze hejuru ati kora uwo mwaka kora ibi n'ibi n'ibi ariko ku byo kumyitozo ye yo mu ikipe yabo ukumva baramubwira bati uze kwitoza ibi n'ibi n'ibi mukabona afashe umwanya ari kubyitoza sinzi nimba ariko baba babatoje sinzi nimba ari uko ahubwo karate nayo ishobora kugeraho ikaba gikurura mu buryo bwayo tutazi hari kubona ko rwose byahinduye ikintu kinini ku mukobwa wayo
gusa aranzanaza kutubwira niba aribo babibatoza hanyuma se nko muri makeya nk'inama waha ababyeyi batinya kujyana abakobwa babo nk'uko saranje abitubwiraga hari bavuga ngo umukobwa nta mukobwa muri karate n'ibindi nk'ibi wowe wajyanye uwawe muri karate ubu inama waha ababyeyi bandi batinya kuba bajyana abana bo muri karate n'ibindi
ibyo inama nabagira mu by'ukuri buriya nta muntu umenya aho ubuzima uko buba bumeze none ubuhazi ariko ejo hazaza ntabwo uba urahasobanukirwa umwana ashobora kuba uyu munsi ari protected ariko ejo ashobora guhura n'akantu gatoya kuko ntabe afite n'undi noneho wamuprotectinga mu buryo ubungubu bugaragara bwo kuvuga ngo nimba agiye guhohoterwa n'umuntu nibura agire akantu gato cyane kamufasha kwikura muri icyo kibazo cy'ako kanya njye rero by'umwihariko burya abana b'abakobwa nanjye urumva nabaye we ngira igihe mba umubyeyi umwana w'umukobwa numva bihundiye yahabwa ubwirinzi yaba ubwe ku giti cye ndetse wenda n'ubw'undi muntu umukuriye cyangwa umuri hafi numva ababyeyi bagenzi banjye rero nk'inama y'umubyeyi mugenzi wabo batatinya kuko kuba umukobwa ntabwo ari imbibi ntabwo ari bariya ntabwo ari byo umwana w'umukobwa akwiye nk'icyo musaza we akwiye ariko by'umwihariko umwana w'umukobwa hari nyahubwo n'ikirenzeho yagahawe ndabasaba unyumva wumva koko abyumva nkanjye yego cyangwa se akanandushaho si ngombwa kubyumva nkanjye ko yamukangurira nawe kujya kuri urwo rwego kuko karate ni disipuline karate ni ubwirinzi ntabwo azabura umugabo ngo ni uko akina karate oya ntabwo azaba igishegabo nk'uko mu muco wacu babivuga oya ahubwo azavamo umukobwa ushobora kwirwanaho kwirengera nicyo nshatse kuvuga akaba yarengera n'abandi kandi akaba afite noneho niyo disipurine
yego reka twakire umwana uri muri karate noneho nawe ubwe atwibwirire amata
ego
wiriwe neza
ego ni
he urakoze cyane kudushakira aka kanya nawe kugira ngo tuganire uri muri karate
ego. Ego.
Umaze igihe kingana iki?
Amezi atanu.
Amezi atanu. Kandi umaze kubimenya?
Ego.
Nk'umukobwa se ubona uri muri karate ariko uri kumwe n'abahungu. Ubona abakobwa mufashwe mute muri karate abandi bahungu bababona gute?
Abandi bahungu batubona neza, banadufata neza, badufata nka bashiki babo. Bose nyine tugangana badufata nk'abatungana ntago batubagira ivangura kubera ngo turi abakobwa ngo bo ni abahungu
hanyuma umuhungu rero uri hanze we utari muri karate we ababona gute iyo abonye wambaye umwenda wawe ukubisemo ceinture bigenda gute iyo akubonye ntiyikanga
yego
bakubwira iki
baradutinya ariko ntabwo ari benshi hari abo baba bagira bakabankuraja bakazahura nawe akazagusaba advice yo kuzamufasha kugera muri karate nawe mukazamufasha nyine nawe akazayimenya
ubu ngubu icyo wumva umaze kungukiramo mu mezi make uyimazemo ni iki
namaze kumenya disipuline nyinshi kurushaho iyo nari nzi namenye na self defense kugira ngo nzaze nifasha mu kwirwanya
kwirwanaho hatagira n'umuntu waguhohotera.
Ego. Kandi ibintu no kwigisha abandi banya na akamaro ko conscience defense kwifasha n'abandi bakobwa bagira ubwoba bwo kwirinda kugira ngo bazaze bamenya neza uko bifasha bakanagira akamaro bakanyigira akamaro.
None se niyihe nama noneho waha abandi bakobwa urungano rwawe ndetse n'abakiri batoya kugira ngo bakangukire uwo mukino wa karate?
Nabagira inama yo kutagira ubwoba bwo kujya mu myidagaduro kuko karate ni umukino wa self defense na discipline, ariko nawo ni umwidagaduro wifasha mu kwishima no ku bindi, kandi birabafasha kumenya ibintu byinshi bishyashya, kandi binakwigisha kumenya abantu bashyashya na benshi ukazaza wigirira akamaro.
Yego, ubwo rero urakoze cyane kutuvugisha rwose, nzi ko uri mu masomo, ariko niba hari n'ikindi wifuza kuba wa mbere ko tukurekura, niba hari icyo wifuza kubwira abatwumva badukurikiye muri uyu mwanya kubijyanye n'uyu mukino wa karate, naguha umwanya ukakivuga hanyuma ubundi nkakureka ukigendera.
Nashakaga kubashimira, nashimira n'abandi bose bari kutwumva igihe bamaye n'igihe bahaye abandi bantu, kandi nkabagira inama yo kutagira ubwoba bwo gukina karate n'indi mikino kuko ishobora kuzabafasha mu gihe kizaza. Murakoze.
Urakoze cyane Amata, ukomeze kandi kugira amasomo meza, utere n'imbere muri karate rwose.
Murakoze.
Niba utabatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, kiganiro muri isanga. Uyu munsi turi mu mukino wa karate, turi kumwe n'umukarateka ubizobereyemo ubimazemo n'igihe. Nagira ngo noneho twakire ku murongo wa telefone Kudusi w'i Rwanda, nawe atanga ikibazo cye cyangwa se igitekerezo. Kudusi, twakwakira. Yego, uratwumva neza?
Hello?
Yego,
niwe neza?
Wiriwe, uri hehe?
Ndi Kigali
mu Rwanda. None se aya ni amazina yawe? Kudusi? Ya,
ni Kudusi.
Kudusi. Ok. Ndiyo twabonye kuri Facebook. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Igitekerezo cyangwa ikibazo?
No mushize ko twibaza cyane
njya ahantu hatari mu rusaku, ntabwo turimo kukumva neza. Kudusi, ntabwo turimo kukumva neza, reka bongere baguhamagare. Reka nongere mbaze Solange. Solange, Safina nubwo ngiye kumubariza, yavuze ko atabashije kugira amahirwe yo kujya muri karate, ariko ashobora kuba anayikunda ubwo yanashyizemo n'umwana we. Nk'ubu ashobora kuba yajyamo, cyangwa hari imyaka umuntu yakwinjira muri karate ubundi akaba yaramaze ku, sinzi niba navuga imitsi ye cyangwa mu mubiri we utakigororotse ku buryo yabasha kwikora, hari icyo watubwira?
Murakoze. Oya, nta myaka karate ifatiraho kugira ngo umuntu ayinjiremo, ahubwo iyo uyinjiremo ukuze uyikora nka siporo. Nka siporo idagamije kompetisiyo, kuko abantu bakuze na umwatirete ugiye kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu akenshi abakuze atabasha kujya muri kompetisiyo, ariko yaza muri karate nka siporo akayiga akayimenya, ariko ntabwo yagera ku rwego rw'umwatirete. Umwatirete ategurwa neza kuva ku rwego n'imyaka ine kuzamura, aho ni uba ushobora kubonamo umukinnyi ujya muri kompetisiyo witabira amarushanwa utwara imidari. Hanyuma umuntu mukuru nawe yayizamo, ariko akayikora nka siporo iyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.
Ubwo se wamaze guhura na za rubagimpande nk'abantu bakuze, yajyamo nawe bikaba byamufasha cyangwa yayishobora?
Yayishobora ariko ntabwo yakora nk'umwana mutoya nyine itarakumira amagufa, ariko yayishobora imyitozo yabikora rwose ubuze n'ikariyo nta gucika intege abantu bavuze yenda nko kwa muganga akagutegeka siporo kubera ijoro bajya impande kugira ngo se nzajya mu yuje waza muri karate ukajya ukora imyitozo ihwanye n'uko uri kwiyumva ibyo bikazageraho ahubwo bikagenda bizamuka atari kugenda bisubira hasi kubera ko wagize izo ndwara
ubwo se ko wowe muri club yawe muri academy wakira abantu bafite hagati y'imyaka 4 na 17 wowe mukuru we yajya hehe wakwifuza ko yajya gukora karate yenda watugira inama kuko ubwo mufite na association warumbwiye ko ari ferwaka yenda wamenya ahantu umuntu mukuru yajya kugira ngo nawe abashe gukora uwo mwitozo ngororamubiri
umuntu mukuru yenda bishatse namutoza ku giti cye bitewe n'icyerekezo aba arimo ngo hari igihe wifuza imyitozo yawe ku giti cyawe aho turabasanga tukabatoza cyangwa hari n'izindi club ziba zidusuriye ariyo Nyamirambo hari iyitwa Rafiki nayo yakira abana n'abantu bakuru ariko uko bazagenda babyumva hari ababyeyi baba babinsaba niko nzagenda nshinga noneho tuzamuka tukajya noneho mu cyiciro cy'abakuru ubwinshi n'ubwitabire bwabo bizatuma n'abakuru nabo mbibuka
umuntu wabakenera yabasanga hehe ngo aho mufite club ni hehe
dukorera i Nyamirambo kuri stade ya Kigali ku minsi yo kwiga dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru mu gitondo kuva saa mbiri kugeza saa yine iminsi y'ikiruhuko yo dukora hafi buri munsi tuyitanga bitewe n'ikiruhuko kimeze ariko dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru saa mbiri kugeza saa yine kuri stade ya Kigali i Nyamirambo
kugira ngo mufashe abana baba bari mu mashuri mu yindi minsi
kugira ngo dufashe abana mu gihe abana bari kwiga muri vacance nabo dupanga izindi gahunda zo gukora mu minsi y'imibyizi kuko abana baba batari kwiga
yego twibutse rero aho turi kumwe ko hiya Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho n'iyitanga Simon uranyumva
kandi ndakumva
ikaze ku Ijwi ry'Amerika urahagana hehe
ndisagaye mu Rwanda mu karere ka Kicukiro
akarazo cyangwa se igitekerezo
ndigambaze umutimiri gute nta gahunda bafite yo kuba batubwiye ko bakorera mu mirambo nta gahunda bafite yo kuba bakagura kandi gasha mu handi wenda
yego n'icyo kibazo cyane ufite ngombo Sorange ni musubize nitanga mwaba muzagira n'ahandi
ahandi naho twazahagira ariko muri Kigali burya ahantu hose waba uri ntabwo wabura gukinira urumva atuye Kicukiro dutuye Nyamirambo ariko Kicukiro naho hari izindi club kereka ashaka kuza mu yanjye nk'inka nyirizina ariko hari izindi club za karate zikorera ku Kicukiro yazisanga akazegera akajyana y'abana cyangwa nawe yaba ari ushaka gukina rero biterwa n'ukuntu umuntu agenda yaguka urumva nibwo tutangira tumaze umwaka hafi n'amezi makeya nabwo uko bizagenda biza turagenda dushyira mu tundi turere tuzamo ariko bive no muri Kigali bigende mu zindi ntara zose z'u Rwanda ubwo ni etape ni ibintu bikurikira tuzagenda dukora bitewe n'ubwaguke bw'abantu n'ukuntu babyumva ababyeyi muri iyi minsi batangiye kubisobanukirwa usanga abana babazana ari benshi b'abakobwa ukabwira umukobwa wanjye uzamuhitireho ubwo rero ni muri izo mpamvu tuzagenda twaguka bitewe n'ubwinshi bw'uko abantu bazajya bagenda batugana
ndibaza ko ababyeyi bashobora kuba bafite abakobwa bashobora kuba bakugirira icyizere kurusha icyo bagirira abagabo hari
cyane cyane akenshi ubusanga umubyeyi amuzana akavuga ati ababyeyi bakunda kumbwira uzangereza umwana wawe aho wagize ndamubwira ati rero aho nageze ntabwo ari heza cyane ndacyakomeza nanjye ahubwo nzamurenza aho nageze ukumva nyine nibyo ari abakobwa umubyeyi akavuga ati njye ntabwo natanga umukobwa wanjye ngo mpuhe koca w'umugabo ngize imana mbonye nk'umugore atoza kandi akaba ari umubyeyi w'umugabo ugahita uvuga ati biri kuza kumbe nta kibazo mpereza umukobwa ugasanga noneho na nuzana umuhungu nawe ntabwo bajya babitekerezaho ko utashoboye kuba watuza uwo muhungu nagusanga nabo babikuzanira akenshi ababyeyi babaza nabo kubwirinzi bavuga ati umwana wanjye ndabizi uko uzamuba hafi nk'umuntu w'umubyeyi ukaba n'umugore ubwo abandi nabo bakabaza bavuga ati abo bana uzabankurikiranire bigire kure ubusanga ababyeyi bafite intego nziza rwose yo gutuzanira abana
yego reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Munyawera Foster Buyoga
muraho
uraho neza
muraho
yego uri Buyoga se
nashimye abatumirwa bose uko bagenda baduha ibiganiro ariko nshima cyane turanje nyine ariko namubaza muri sosiyete nyarwanda muri sosiyete hari uko bagenda bafata yari amaze kuba umumama ariko aravuga ati ndakomeza inshingano zanjye zo gukora karatika nk'umwuga wanjye ese nk'abantu muri famiye bavu bamubonaga ari umubyeyi ntacyo baba baratekereje ntabwo bagireho impungenge wenda babwire nk'umugabo we bati ko ntakizi ko wenda na numara kumushaka wenda azabireka ariko akaba akomeje nta muri famiye nta bwikango ajemo ese umwana we ubu arimo agenda akura arabona ariwo mwuga azakora kandi dushima ko yavuze neza ko biramutunze ni byiza cyane ko umuntu akora umwuga kuko yishimye hari ikigo mbese agaragaza ko hari ikivamo ese abona wenda nk'uruhare rwa leta abona rwashyiramo kugira ngo ishyiremo imbaraga kuko kenshi nk'uko abivuze tuzi ko abantu b'abakaratika ari abantu bagira disipurine ni abantu bagira disipurine kuko hari ibyo baba bagenda biga iki nacya kumubaza ese nsirange ziriya ndimi mukoresha iyo muri karateka ziriya ndimi muzigira hehe kuko wumva ari indimi utamenyeho mu gikuru ese zigirwa hehe kwa ngo umenye ngo niba mvuze ngo ishi mukamenya ngo barerekeze aha ngaha hajya bimeze bite murakoze cyane murakoze
murakoze Munyawera azajya amagashyi yego urakoze cyane sarange musubize
urumva muri famiye nta kibazo yigeze guhura na cyo yenda menya muri famiye y'umugabo batari bazi ko ndi umukaratika yenda mu rwego rwo hejuru ariko nabwo babibonye bahita barabyakiriye numva nta komenti nta bindi bigeze numva inyuma bambwira ati umugore wazanye w'umukaratika se ubona azakugeza ibi ntabwo bigeze mpura na byo kuko nawe yenda yari abizi kandi akabinkundira akanabimfashamo hanyuma ahubwo abandi bagore navuga bo ku ruhande nibo tujya duhura bakagiramo nk'ikibazo cyangwa abagabo ariko se gute ushobora kuba ungana gutyo umeze gutyo warabyaye nkubwira ati ni ibanga
ntibamenera
hari ukuntu gikuramo igikoma rwose ukongera ugasubira ku murongo ubuyabuye ubu se birashoboka ko ubyara noneho ukaba ubona ufite mu nda hameze gutyo ibyo birashoboka cyane ejo bundi tuba ari ubyibushye kuko iyo maze kubyara ndabyibuha cyane nkabagereye ariko mfite uko mbigenza nkajya mu myitozo umuntu arayikunda iranababaza bayite yababaza hari ukuntu imyitozo yose ariko ntabwo ari ibintu bikubabaza ku buryo ni ibintu bikubabaza ahubwo kugira ngo uguhe ubuzima bwiza ukore umubiri wawe uko ubishaka
ntawe ubona kitamugoye hanyuma se ubwo ese iyo uri utwite hari imyitozo ushobora gukora nayo ya karate cyangwa hari ibujijwe
niyo mpito nabwo ndakora ariko mikeya kuko umubyeyi nawe ufite imbaraga nkeya urumva ndakora byibura nko ku mezi nk'umunani nkarekeraho niyo noneho ngiye kubyaraho noneho kwa kundi ugeze kwa muganga bakubwira ati gukora udusiporo aho noneho mbyumva kuye ngomba gukora kare kugira ngo mvemo kare mvuga ati ibi bintu ngomba kubikora kare nkabirangiza nkahita nongera nkasubira mu buzima busanzwe ubwo rero niyo kwa kundi muganga akubwira ati gutemberamo umwana agiye kuza aho mbyumva cyane ubwo bubabare nkabuhuza no gukina nkabwakira
ntitukora karate nyine
nkakora utwo dusiporo nimba ari amayikariye sinicare ku buryo kubyara nabyo bintu bihutira kubera kumva neza ko ngomba guhaguruka nkakora unje kubyara icyuye cyaje cyinshi cyane
bagabagore bawe bumvise rero n'abagore bawe bumvise ko bifasha
birafasha cyane hanyuma icyo yindi yarambwiye zirandi muri karate iva mu Buyapani kiriya dukoresha ni Ikiyapani ukuza muri karate ni kugenda ubumenyi ubwo nk'iyavuze ici ni ukubara ni nko kuvuga rimwe ubwo wenda ushobora kukubwira ngo kata ukumva nta bivuga mu kinyarwanda akavuga mawati rero kubimenyera bigeraho bikaza ukakivuga da Ikiyapani ukakivuga nk'icyo cyo gukina rwose
ni byiza yee ubwo abana bawe nabo babashyizemo
abana banjye barakina barakina umwe afite umukandara wa orange n'undi afite umukandara wa jaune ariko ntabwo ari ibintu mbona barabashyizemo ngo mugomba gukina kuko nanjye nkina
barabikunze
barabikunda yenda umwe mutoya ntabwo arabyumva neza ariko ubu umukuru yatangiye no kujya mu makompetisiyo araza gukina ariko uba wumva ati se uzakina karate yego ikindi uzakina wenda akakubwira nka football ntabwo nzamubuza kuyijyamo ariko na karate kuko ayikunda kuko buri gihe abona mvuye mu rugo ngiye gutoza araza nabwo tugakina nkamutoza agakunda
amaherezo na papa wabo azabasanga ntabwo azabana n'aba karate gusa we atari
ya papa wawe azakora izindi siporo nk'izanze adufasha mu bundi
buryo reka twongere tubaze na madame nk'umubyeyi Safina Mukagatete nawe nagira ngo tumugarure ku murongo tumumaranye akanya yenda yagira n'ikindi yatubwira yatunganiraho hanyuma nawe tukamureka akajya gukora ibyo yari yateganyije Safina
Karame
dukomeje kubivugana nakubarije niba ushobora kujya muri karate kandi babyemeye ko nawe ushobora kujyamo
yewe gaye kizaro bajye mpande mwabazaga uko sinye ko madame Solange yari yavuze ko natwe twamaze kugera mu twaka twa rubajye mpande twakwitoza ubu nta kibazo rwose ubu reka njye gusa kumanuka njye gushakisha ahantu baba bafite
kimonojya kumwegera
nabyo ubwabyo bizaba ikibazo
noye izaboneka izaboneka niko Solange ubwo yacika intege ngo yabura kimono yamukwirara
ntabwo yayibura yayiburira yisabamo na big prize z'abantu banini barenze ibiri ijana kandi ndamuzi nta nubwo ari munini ahubwo ngo ntashiremo agatwite
yari irimo gushaka urwitwazo
oya nta rwitwazo rugomba kuzamo rwose ahubwo gahunda irabonetse nanjye mbonye aho nzajya kugarorera iyi miti itangiye ku ubundi tujya tuvuga ngo intege zambanye inteja nanjye nageze aho intege zimbana inteja ariko mbonye icyizere cy'uko bishoboka noneho ngiye kujya kugerageza kwa Solange wabona nsubiranye ubuzima bw'ubuzima
none ubuzima buzira umuze ubu rero ni ibyo nyine ubwo ni ukugira ni ukwihagurukira ubutaha niba uzaba uri umutumirwa utubwira ibya karate mu bantu bakuru
niko bimeze rwose karate y'abantu bakuru nayo noneho yitabweho ejo bundi nahoze ndi kureba abana barushanwa muri iryo rushanwa rya nasiyonale ry'abana muri uyu wikendi dushoje nkabona ni ibintu byiza ubwo amaso yanjye ategereje kubona natwe abantu bakuru twagiyemo tugerageza mu buryo bwacu rwose
yego mva rero nagushimiye cyane kuba nawe witabiriye iki kiganiro nk'umubyeyi ufite umwana muri karate cyane cyane umwana w'umukobwa nagira ngo niba hari ijambo rya nyuma wifuza kuba wavuga hanyuma tukureke ukomeze ibindi wari urimo
yego murakoze cyane nifuzaga gushimira umuntu wese wagize igitekerezo wenda madame Solange yarakoze cyane kuba ubumenyi afite yifuza kubusangiza abandi cyane cyane abatoya kuko uburyo ubumenyi ntibubikwa ahubwo burasangizwa kuko ubwo amashami nawe ari kugaba mu bana batoya nabo bazayagabira abandi usange ibyiza birakwiriye kuri bose uwo mukino ntucitse ikindi kandi namushimira ko yemeye kuba umukobwa watwara urumuri rw'abandi bakobwa bo mu cyiciro cye bikaba bitumye natwe tubona ko mu cyiciro cyacu twacikanywe ariko ntabwo tubabajwe n'uko tutabashije kubikora ahubwo tunejejwe n'uko bigeze ku bacu icyo ntagezeho uwanjye nakigeraho bizarushaho kuba byiza namwe rero abateguye kuduhuza by'umwihariko murakoze cyane kuko ubwo ari n'undi mubyeyi uzatinyuka kohereza y'umwana ko yumva ko hari n'abandi bana bagezeyo
yego
murakoze
murakoze cyane Safina Mukagatete kuba wadushakiye umwanya inama ndetse n'ibitekerezo utanze mu kiganiro ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane
kusubira ku murongo wa telefone twakira noneho mutsinzi Eric Eric uranyumva Eric
hallo
wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
yego urahagana he
nitwa mutsinzi Eric mererekire
mekire he yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo narifite kibazo narifite umuntu ashaka kwiga iyo karate asabwa iki ese bikorerwa hehe ajya mu musobanurizo
yego ugumye hafi ariko ujya ahantu hatari urusaku ndumva inyuma yawe hari urusaku hanyuma saranje abagusubije icyo ngicyo nuza kuba hari ikindi ufite
uburamo
yego saranje wumvise icyo Eric abajije
isambere dusaba umuntu ushaka kwiga karate n'ubushake kuko umuntu muri wagira mu bushake yenda butewe n'abandi cyangwa nawe yumvise bije nkawe mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ubushake bwa mbere ni bwo umuntu aba ashaka ukabikunda ukavuga ati karate ngiye kuyikina kuko iyo ufite ubushake ufite n'intego ikindi cya kabiri ni ibikoresho hari ibikoresho dukinisha hari ibikoresho dukinisha bya kimono izo kimono ni imyambaro akaba na sentire byose birazana ubwo rero nicyo kiba gisabwa ku bantu bakuru kugira ngo baze bakine ubushake ni imyenda yo gukina
Eric ufite ubwo bushake n'ibikoresho ibikoresho byo wabishaka cyangwa ubwo bushake
halo
yego
yes ubushake na ufite n'ibikoresho na te mbishaka
hanyuma nta bantu ufite wowe uracyari
ndacyari umucuru
yego maze rero nubyo ari umukobwa ntuzatangire kumubuza kujya muri karate sibyo
yego
urakoze cyane wowe niba nta kindi wifuza kubaza Solange cyangwa gutangaho igitekerezo
ariko ntabwo numvishije neza hano bikorerwa
urashaka aho we akorera cyangwa ahandi hantu wawe
akorera ndavuga aho akorera we
reka kubwire Solange
njye nkorera i Nyamirambo kuri stade ya Kigali nkaba nkora kugeza ubu mfite icyiciro cy'abana kuva ku myaka ine kugeza kuri 17 nicyo nibanzeho cyane ariko ibindi bikazajya bigenda ngo rero n'umuntu mukuru wakigira hafi aho mwambwiye ko mutuye 100
yavuze ko ari Kirehe
Kirehe naho haba hari akari club byanze bikunze ubu mu Rwanda hose karate yarahageze akaba ariho abakiniye ariko ngewe ubundi muri Nyamirambo
Eric uranyuzwe
uranyuzwe kandi murakoze cyane
nawe urakoze twakire Kwizera Ahmad
Eugenia
komera cyane
nawe murakomeye
yego turakomeye harya urahagana he
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga ngagira mbaze Solange ese iyo karabu ye ya karate ijyamo abakobwa gusa ntago abahungu bashobora kuba bajya muri iyo karabu ikindi kintu navuga ese numvise ko ari mukoca muri ikipe ya karate y'igihugu ese baba bateganyiriza iki urubyiruko nk'abana wenda bo mu bice byo mu cyaro babateganyiriza iki kuko usanga ibikorwa bimwe na bimwe byibanda ahantu mu mijyi ugasanga mu byaro nta bidabasha kuhagera ese mu byaro ho bahateganyiriza iki murakoze cyane ubwo ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga
urakoze cyane Kwizera Solange abakobwa arabaza niba mufite abakobwa gusa cyangwa se icyo muteganyiriza abana bo mu cyaro murabafite nabo
abakobwa gusa ntabwo iribo mfite club yanjye irimo abakobwa n'abahungu umubare w'abakobwa ujya kungana nk'uw'abahungu noneho ubwo urumva ko ari club ivanze abakobwa n'abahungu ntabwo igira gutoza kuba natoza abakobwa gusa hanyuma abana bo mu cyaro rero urumva nanjye ntabwo navukiye muri Kigali nkomoka mu majyepfo mu karere ka Nyamagabe naho nazamukiye ni naho nakiniraga muri segonde ubwo biza kurangira nanjye ninjiye mu mujyi wa Kigali ni ukuvuga ngo mu majyepfo naho ndahibuka hari igihe tugiye kuhakorera imyitozo hanyuma mu tundi turere tw'u Rwanda kuko haba harimo amaclub rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe haba habera habera amakompetisiyo ugushakisha ariko bigatangirira mu rwego rw'amashuri interikorere nabwo karatibamo ubwo rero bana niho bazamukira kuko ntabwo bajya hamwe ngo ushake abana kumwe umwe ahubwo bajya muri club bagakina izo interikorere abatsinze izo interikorere bakaba ari bwo bazamuka ku rwego rw'igihugu nizo za Kirehe rero aho akomoka no kuza baza nimba nta club irimo ubundi basura ama club cyangwa hakaza kuba hari nka event ibihe bibera hirya no hino ubu hari nk'amahugurwa yateganyijwe za Zovu za Butare uranaho bazagenda babageraho uko iminsi zaje
ese Solange intego wari ufite ushinga iriya club kandi ukayiteganyiriza abana wari ufite intego yihe
nari mfite intego yo kuzamura cyane cyane no gutinyura umwana w'umukobwa kuko njyewe inzira nanyuzemo nanjye baramfashije ngera ku byo numvaga ntageraho impano nari mfite bigera kure niyo mpamvu rero navuze ati rero ibintu bampaye ntabwo mbyigumanije ahubwo reka mbitange kuko nahereye ku bana ndabigisha ngiye kubona mbona ahubwo abakobwa mu bo ntoza nibo bantu bari kubyumva nibo usanga hari umwana w'umukobwa wigeze ari uwa mbere mu gupasa imikandara mu kuzamuka mu ntera imikandara mbona noneho byatangiye kuza byatangiye kugerwaho ibyo ndi gutekereza ni ugufasha abana bakagera kuri urwo rwego nk'uko nari babwiye mfite umudari wa bronze w'ifeza wa gatatu muri Afurika nabonye niga mu 2016 n'undi ubonayo ndi gukina mu bana no gukina mu bakuru nabwo ndegera mbona undi mudari nabwo ni gute kubera ko nabonye ko bishoboka ntabigenda ngo mfashe abana nabo bazamuke bagiye ku rwego noneho rwo kubona izo medali d'or ya zahabu umudari wa zahabu bagende no ku rwego rw'isi ko no ku rwego rw'isi nagiye njya gukina ayo makompetisiyo ya karate nkavuga ati hari ikintu nakora nkumva hari ikintu nakora kugira ngo abana bose bazamuke ibitekerezo ntabwo byavuye
tugiye ku murongo wa telefone twakire twagira Yezu Marcel wiriwe
miriwe neza n'umutumirwa ndamusuhuje
yarakumva
ndashaka kumubaza ikibazo kimwe uyu munsi mu Rwanda iyo hari umugore ufite ibikorwa by'indashyikirwa akunze gushyigikirwa akabona abaterankunga cyangwa se leta ikaba yamushakira abaterankunga none nkamubaza ese afite abaterankunga uyu munsi baba bamufasha ese niba bafite we nta kuntu yahera ko abaterankunga agafasha nk'abana mu miryango itishoboye ariko bifuza gukina iyo karate ariko wenda by'umwihariko w'abakobwa ku buryo nawe ashobora kubafasha atitaye ngo baherereye hehe, baba bari Rusizi akaba yabasangayo, aba yafite uburyo yaba baba bari Rubavu cyangwa se n'iyi ni mutu turere two mu cyaro, kuko usanga ibintu nk'ibi biraza bigahera Kigali kandi muri rusange byagakwiye kumanuka bikagera no hasi mu cyaro, mu tugari, mu midugudu. Abafite niba ufite abaterankunga ntabwo byashoboka ko nawe wagira abantu ushyigikira mu gihe bafite ubwo bushake cyangwa ababyeyi babo bafite ubushake bwo kubohereza. Murakoze.
Urakoze Marcel. Solange wa musubiza.
Ubu kugeza ubu nta muterankunga mfite, ariko federasiyo ikunkura ubwo rero nabyo ntekereza ko bizagenda biza akenshi. Ubwo ni bizo nabwo nzaboneraho gufasha abandi bana bandi b'abakobwa yindi mu badafite ubushobozi bwo kwishyura kugira ngo bige karate. Bizagenda binshi ni ibintu byo gutekereza ko bizagenda biza abantu babyumva tubona n'ubwo bufasha, kuko ari ibintu byinshi tuba dukeneye kugira ngo tuzamuke. Ibikoresho aho ikibuga cyo gukiniraho bitandukanye n'ikibuga gisanzwe, ntabwo ari hasi kuri sima. Ibyo bintu byose rero mu kuza mu ku ababyeyi bagenda babyumva nta kibazo ngewe nzabafasha, kuko haba hari ibiba bitaraboneka kugira ngo umuntu agere hose afashe n'abandi.
Ye hanyuma iyo urebye noneho ababyeyi ubona bakira gute ibijyanye no kujyana abana mu maclub ya karate, urabona bagenda noneho barushaho kugenda babisobanukirwa?
Barabyumva cyane, barabyumva rwose, kuko iyo twateguye aho usuzumira ababyeyi, iyo twateguye nka igihe cyo kuzamuka mu ntera cyangwa kompetisiyo hagati yabo, ababyeyi baraza. Nubwo ababyeyi bazaza baherekeje abana babo baraza, barangiza umubyeyi nabwo akaguhamagara akakubaza, kuko akenshi baba bashaka abo bana babizi ko muri iyo myaka ariho batangira bagororokera, ukamenya niba umwana wawe afite disipline cyangwa atazi. Twumva nk'umubyeyi arakubwiye ati umwana wanjye rero buriya arakubagana ujye umwitaho, umubwiye ngo nta kibazo muzanye bizakunda. Gake gake bikagenda biza, hari n'umubyeyi nabwo ukubwiye ati umwana wanjye ni umuswa ariko akunda karate, yayinyuramo akaba umuhanga nkamubwira byakunda, akampa urugero rufatika akambwira ati none ubu ntakibwa nyuma, ariko noneho nakarate ariko nsangira yego yumubwira ko namukaratika w'umuswa agomba kwiga ariko agomba gutsinda. Nimba atagomba gutsinda nzazava muri karate, kandi karate wayigezemo ukayikunda kugira ngo uyivemo ni nko kuba umuntu yakora wumva utabikunda watambara ugashiramo ingufu. Nubwo ngenda mbona ingero nyinshi abana rwose babaga abaswa baje muri karate bakaba abahanga, abana batavugaga bakunda umwana kuri atavuga baje muri karate ukabona noneho wari shapu uri gusabana n'abana, hari abana baba barakuze batavuga kubera yenda kuba bakuriye ahantu habonyine. Akamwana nabwo abo ntoza nabwo ni bakuru muri iki kigo cya segonderi, ukabona aho batubwira ko impamvu ya siporo dukora tubakorera ari ukugira ngo umwana abashe kukubohokera abe yavuga, kuko n'abana bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye. Ubwo ukabona nyine koci ntaza taratangira imyitozo kambwira ati koci mfite ikibazo, kumva nganirije n'ikintu cyari kimuremereye. Navuga nibyo sinzi kubera karate kubera ko mubabwira mube furi mu umuntu
wese mutekereza
ko nanjye ndi umuntu wanyu mumbwire ko mba mbona kese nyinshi akazi kakubwira ibibazo byo muri famiye ko byari bimeze kuko hari nk'abana bahuye n'ibibazo byinshi. Icyo rero kikaba ari cyo ntego n'ubundi twagiye gutoza batubwira ati muyikore nko guhoza cyangwa guhumuriza, muyikore nko kuvura abana bahuye n'ibibazo nkabyo nkabona biri gukunda. Rero nibyo bimpa imbaraga, imbaraga ari abo bana batoya, ari abo bakuru nabo bayikora bakabohoka akaba yakwirira ibibazo bye.
Reka ngushimire cyane rwose madame Ingabire Gasagaza Soranze kuri ikiganiro tugiranye. Nshimira na Madame Safina Mukagatete nawe wafashe umwanya. Ngashimira Amata umwana watuganiriye nawe uri muri karate. Nshimira nabo twari turi kumwe bose babajije ibibazo bagatanga n'ibitekerezo. Nshimira abo ku buhanga bw'ibyuma Santos wafatanije na Nadia Taha kugira ngo tubagerezeho ikiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mukomeze kugira ibihe byiza.